see me life. I woke up today, so glad I get to see another day. No trouble coming my way. Looks like it's gonna be my day. So I smile so bright, like I'm on a flight. Life is good, it's polite, and I'm feeling alright. Counting my blessings, feeling good, I'm not stressing. Mungu yuko, Mungu yuko. I'm so grateful, getting more than I prayed for. Mungu yuko, Mungu yuko.
Niliombea nduthi nikablessiwa na ndai. Na blessings za juzi yalijua vitu na die. Saini ma high five kwa wasi walisema afai. The blessings ina shine, siyezi kuwa shy. Success yangu, siwashua na maluku. Na washua na watoi, na ni bila kujishuku. So kulala kwangu, ni first offense. Mimo nyendo liliamua kusota, hiyo ni past tense. Wana head bure, na blessings ishaja. Bonga na the great ukule, na huyo ni saja. Hawaamini, walini achanga kwa mata. Na si majini ni kwa roga, miza ino na mata.
Counting my blessings, feeling good, I'm not stressing. Mungu yuko, I'm so grateful, getting more than I prayed for. Mungu yuko, Mungu yuko.
God's time is the best time. Aliniona uso hata before ni first time. Amenitoa kwa uso na si the first time. Na venye blessings inakaa mi si the last time. Ima uradi tu hakuna kupanda matrit. Na lala 445 star hakuna kitanda ya free. High times 2 juu niko alive na niko matrit. Sayi nafanya chini na die maisha yote stress free. From lines above sayi my life shava. Mother ako fine na wajunia walala. Sayi natajwa babaju na baju ya bana. Sagodi on my side kuniweza Johnny Blanda.
Counting my blessing, feeling good, I'm not stressing. Mungu yuko, Mungu yuko. I'm so grateful, getting more than I prayed for. Mungu yuko, Mungu yuko. Counting my blessings, feeling good, I'm not stressing.